mala bophelo se gore ngwane mmere gone re laka mameto lotolo go bata ba kgome beke ba ha re polokwane kwa le inaneni university loko bata no twa ngwane wa makhelana ni re ka makhelana a ku na munhu leyi loko ni fikana kuma rhete beke ni ku nandzu va ku no endla ni ku byela ku ri mehena n'wana wa exitandzeni ku hi tshama swin'we ni ku why a teka xitori a ni komba ni ku se why we i ti byela ku wa famba a ku hayi va na ni kahle me ni lo hetisa sweswi ku ri mese a na ha swi lava ku tshama na yena va ri a ri na vukati ku hala na tichomi a ti tlha ti senda ti n'wi va byeletela hinkwaswo va a va swi vona u vila vo miyela
a ri tiphinda ku dlaya hi beef home boy leswa vulongo swi lo editiwa hi voice ya holiday ya wena ti bayizisi no gabifi yin'we ni lawa fika number 20 ni nge respondi letin'wana team bad it's over home boy game over I'm dead
wa ni hlekisa u ri ni cinca lyrics ta we as if na ku yivela u ni ku byela timhaka ta we nkwahla phena ku tivela mana wa dilaha ku nkwatla ku mzamela gruption u kulele mapurasini a wu nghena xikolo junction since xikolo xa mapurasi u ni ku byela musathanyoko na degree a wu na diploma wu na ZZ2 mapurasini ka locate mana we va n'wi hlantini hi mhaka ku yiva para mastof se va n'wi cacini a longa swiyumba na risema ta na rhoko ta swintsundzu mi ya kota ka ri sava kara ni n'wana xibuku Katsumeri RTP aleyo mlo lombisiwa amna mapepe ya xitandi na xtiva mlo bodisiwa mana wele ka n'wamito swiswibisa xititsi ku hata zamela tizozo ntirho a Rustenburg ngwatla leya mana we ya ku expose all because a wupfune nchumu mpanyula musathanyoko game over
game over mina na nkarhi wo tlanga game over sinela ni ku chela vuxungu ni king cobra phela mhelo kona swi lava ni nga nyova i khale ni entertainer the games now it's over Break it down, lava bange wini laka mina la Game over, loko sena mani wa n'wana expose n'wana wa yenyo
MMP bruwari ni kudu kupfula case Lexa cheri ya wete di shinga kulumbeta nyimba U pfumela u ku zama ku vavisa twarisana Ximsiye na vupilo xa marimi la hlayisana Xu tshikini kuza wuna mali ndzeni ka pes A xikolweni xi kokela majita ndzeni ka res Ene xi vona swi nga ri na nkoka swa ku khipe EP So swa wena wa ku biha tlhanu timahi TB A bisa ngopfu xititsisi a yi la ku n'wi dlaya na 8 Maphakita tiphilisa va n'wi vuyela na 8 Ku ri u ta wina awadi swa makarhi swi ni hlekisa Na ku thathu ya mukhegula ni nga yi vona mudendeni Na manager xi mi holele xi mi xavela full chicken Mi phatsama nga ku tinhonga ni ka malonga ya nyuwani Loko mana vupilo a garadiwa a xikolweni Presenta ka GCR ku byela cherry game over
Game over Mina na nkarhi wo tlanga game over Sinela ni ku chela vuxungu ni king cobra Phela mhelo kona swi lava ni nga nyova I khale ni entertainer the games now it's over Let me break it down Lava bange wini laka mina la Game over Loko sena mani wa n'wana expose n'wana wa yena
Xinuma ni swa wesu fana ti avanza swelela xitaratini Ni ku lavele manager mana wa ri majaratini Uri mani creative mana wa ku tswela uphuntini Wa n'wa byeli xititsitsi xa yena ku xiva creative Ni na 100k ya ku followers u na 30 Mana we khuhleke tsolo ti blowjob ta 20 U tipita savage kona xikandza xa ku dedzwa Na ku mavele ya baby mama ya mother of 6 Xa mana we xi pfulekini nga ku matini ya n'wehla I xititsitsi xa tikamara nga ku muhoti wa mfene Loko a u ri Daniel Brothers ni xo ku tireki liya ya ku ni le marhandzwini Na ku ta va ku ri ni le marhakwini Ni nga ku bifa swa u hindza ka 20 u ta ngetela tinambara Loko u ngetela tinambara u ngetela na tifaselini ku mbandla yi ta hatima Leyi beef na ku bejela u nge yi wini game over
Game over Mina na nkarhi wo tlanga game over Sinela ni ku chela vuxungu ni king cobra Phela mhelo kona swi lava ni nga nyova I khale ni entertainer the games now it's over Let me break it down Lava bange wini laka mina la Game over Loko sena mani wa n'wana expose n'wana wa yena
Lexa n'wana we xa nhunyana va xi tekini vafana va xi veka hala venda u va n'wheti ya mampara wa ku xi kuma hi 2019 you know ku it's true but it's okay you can pretend this shit is new a va xi tekini va ajundeni and it's all about zwezwi loko xi lata ku backfish xi ri jackfish arzupi papa hulu ti zozo na loko swi ta ku malaji swi ri malazwi na I don't understand ku ri umsuthu wa s umsuthu wa bye umsuthu wa k like silo sila saka samava ni sigai ubyilo byela byaka bya mava ni bzigai okhilokhela khaka khamava ni kigai exitumbu what the fuck kasi umsuthu wa njhani cause each and every song u themendela mazulu kasi va sutha mina hosa legend like shaka zulu
Mina na nkari wo tlanga game over Sinela ni ku chela vuxungu ni King Cobra Pela melo kone swi lava ni nga nyova I call an entertainer the games now it's over Let me break it down Lava bange wini laka mina la Oh no Game over Loko se na mani wa mwana expose mwana wa yeno Game over Mina na nkari wo tlanga game over Sinela ni ku chela vuxungu ni King Cobra Pela melo kone swi lava ni nga nyova I call an entertainer the games now it's over Let me break it down Lava bange wini laka mina la Oh no Game over Loko se na mani wa mwana expose mwana wa yeno
Masete ya pumela andi wote dira ku swilunghini sweswi ya fontisa ku yoko masengina wa vukongondzwa a pfa n'wi holela hi ti 31 hi miniti hi vusupport a ni tivi nchumu siku rin'wana hi ntela ko ni tshamela hehe loko ni ku na vulavula a ku n'we mha ni miyelani mhe a ni a ni ti seketeli hi swona na tirha no ti byela ku no hungasa ni hlamule sweswo ku mhe no ti byela ku no hungasa mara se loko ni twa vasati va koho va ri wa xengela na yehe ri ta huma no chava tinghamu ta koho ti ku hana hi se wa gungula ni ku ani loko vanhu va suka hi ete hi ya nga na mhaka naswona a ku hayi ri se wa karhala a ni nge thi hume mhaka ku ani timali hi sweswo leswiya swa ka n'we ya mukaa u karhi vula swoho ku hexi i nyiko wa byana futhi wa tiphina pa vanhu buti luya